za chini sikufai.
Napenda we ufanane na wale
Baza vent mane.
Bezipendi we chini ulale
Baza vent mane.
Benzi benzi na feza ni feza, tujikune tunapojiweza. Hata kama mimi sina feza, nacho waza kukubembeleza.
Then I know you love me, me I love you so, why? Then I went to leave me, me I leave you so, why? Wanataka uniache kisa masikini sikufai. Eti sina kitanda na kulaza chini sikufai. Then I know you love me, me I love you so, why? Kisa masikini sikufai. Eti sina kitanda na kulaza chini sikufai.
Wakija wageni matatizo, wapi ugali, wapi kitowezo. Usijari wote akiri wanazo, wanatambua sisi atuna uwezo. Usijari sana matatizo, usifuate na yao mawazo. Hata au ambao mari wanazo, ni wachache wario zari wanazo. Nakupenda mama,
hey,
sipendi kukona na wewe tukitengana. Hey, tukisa mimi pesa sina.
Turn pass on to Fruity the Fun Boy. Kimaza again, man. Steve White.
Then I know you love me, me I love you so, why? Then I went to leave me, me I leave you so, why? Wanataka uniache kisa masikini sikufai. Eti sina kitanda na kulaza chini sikufai. Then I know you love me, me I love you so, why? Kisa masikini sikufai. Eti sina kitanda na kulaza chini sikufai.
Wewe unacheza kama pele,
vile ujali zao kelele.
Kila wakileta mambo tele,
zuletu
ni pare pale. Wache wao wapige kelele, vya kubimbi wanaona gele. Nale wafeza si kama nywele, wazina kuja pole pole.
Kitanda na kulaza chini sikufai.